zemanye na kuyange. Sinti buli akola funa na yenyikira ngatoli na sente ngese kunyiganyo era kuololo kwamu nemikwano jivago era kuololo kwamu sebo nebitibwa bivago upate nebutula mumaso bakusosola oyita kunyame nsava noli akatumbwe ngatoli na sente era bwotyo beranga taliwo sente ya lero buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwe mbiri munanga bamuno boka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Tetenkanya kuba bulungi kube bizibu byaffe kumsite bigwayo olaba n'abagaga bakaba banka zafuse banka abafere nabo mbalaba lero basiuse diruza lero zechanga tebifana na byada okazana misana chiro funayo chakulia sente ya lero mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwe mbiri munanga bamuno mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Mba mkuse bantu bawende wensonyirwa kuba sente esene bonya bonya kugamye tawanya wali yakolo kusule njubana funa yurusampu sente ya leo buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwe mbiri munanga bamuno mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Sente ya lero buli omwe mutunuza bubwe era kati oliyo kukuwe mbiri munanga bamuno mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange. Mboka basekenze nkole byenkola zemanye na kuyange.